semua fonis anda dapat berfikir view Evan Romo view 24 naik sahaja dalam jangka sebentar. Tuan juga tanu jangan cukup kerja di sini. Seni temna, ruya bukan dalam hanya di perlu cukupan sendiri cukupan kulit. Tuan juga tanu jangan cukup kerja di sini. Soalan ini. Akhirnya gagal sahik Haji Ibro tiga sani. Balik mudah suhu mutir. Sahik syafiri. Di show tiga sani. Mati forri lafa polis Romo tiga sejat. Bukinsi lagi yang negudina mu korak cujiran ijat. Mukhtar Jamalin Nuerk.
Godina bale ana di shotitti witata halkan kitte gama kitata bari titti ilmi isani due argamu dubatu matin sadiq haji ibro namni lubbun sadarbe sadiq haji ibro konkolati sa konkolata ka insa aisuzu jedamu akata efi shashamanera gama godina bale titti malatinin turu da dubatama du sa dage netinin erga gadibane maltu te jarsan qorachi sine boda ode fanno fi dubbin irragenne kanajedu abberan sadiq Obbo Hussein Abdo.
Iyo itdira waran nadde sunol girani way waran ati bibi de jekun sagudda kaase jekun sagan anjen nikaye egesiam mammo itkoranne koranne tinjen nu wara patroli ti ji wara polisa ti jedani tinin dimakana aka polisa ti ji aka patroli ti tabani tinin girani ta nadau man namma kala devatun paramagat futani ere ko magjit te manna mafle te kaja nadde te na bakkan te grandi
amma wara patrola yokan ammo polisa tu ajjese yade jedu malira dakkabu dande tan yade kanar
Formation ni jiru polis ni patrol le kawa makina wayi kontrabandi fehede mwayi sadura tarte lamata mo makina kana akawa polis ni le takatatalu makidu bandem tu patrol ni le akawa makina kana nani situ dipu kana tira tiduste ni kara dewa kara wakade 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 tuma karanga di intajitte ni akawdu ni wati amma hamatu ni mtuti kara di intajitte ni dobani kaya tukumte tine Mati tidak mata ke seduite itu bulu ada orang kecuali tidak zaman mati berkhasi dan mata dah mati sendiri.
Amma sih mal itu jiran refa walat tanpa mal tujuh.
Refa dimewan ini dua puluh badan dimewa kul kulau jenne namun kita nama lili kerjine jir.
Refa mati ini tidak lale mal fakat hewan argitan mal kabdan.
Ini kawan refa kau sudah tidak ada dah mati sendiri. Iti namu mata selse.
Namni yeroo taateen kun ta'ee fi ajjeechaan Saadiq Ibroo irratti raawwatame jedhee achi waliin jiraachuu dubbatu ammoo gargaaraa isaa konkolaataa waliin hojjetu waggaa tokko oliifillee akka Saadiq Haaji Ibroo wajjin hojjetuu isaa kan dubbatu Ibraahim Hasan. Ibraahim Hasan magaalaa Shaashamannee turanii imal gara Baaleetitti taasisaatiniin turanii diinshooroo gahan halkan keessaa gama sa'aatii torbaatitti maaltu akka mudate raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himee jira.
Aniin jennee magaalaa Shaashamannee meeshaa wayii buufnee deegaa jirra. Halkan keessa sa'a torba ga'ee jira. Bakka nuti jarraa gad dhufaa jirra. Waraanni mootummaa kun laga danqa jedhamu irratti nu afoo gore. Dubbida oltanee makkaa makiinaa faarsii takkatu jira. Isiidhaan nu duufa zooree wayita jedhu duubumaa irra saasan nuti tokkosanii. Olmaan gabbiinee takka keessa jirra.
Sa'aatii meeqa yeroon kun?
Sa'aatii torba. Bakka inni duubaan nuti tokkosanii turraan makiinaan karaa irraa baddee mucaan hin dhahame. Bakka ani gabbooyetumaa. Barri takka gaddarbee bibichaan gara bosonaa baqadhe tikkillee sagarraa harkaan qabu ilkii gatee jiraanii durumaa bosona keessa seenee fagaadhee gaara gubbaarra taa'ee hojii tallaalu achitti gabbuusanii seerroodhaan tuma poolisima haarawaa amma biyya keessa seente kana humna addaa poolisii oromiyaa kana.
Isaanis hin duuka deemanii tiniin isinitti dhukaasaa turan erga ture akkamitti miliixee hagana fagaachuu dandeenye.
Makiinaan karaa irraa hin baddee beektaa? Dhukaasa nutti tokkosanii ka'anii dhaame jennaan lashnurraa jiran. Jennaan fiigee laga gama ce'ee duukaa keessa seenee dhaabbadhee ilaalee ture. Akka isaan na duuka gaarallee baanii jennaan gaaruma keessa miliqee. Lubbuun isaan biraa bahu baay'ee dhagamee baay'ee bakka ta'uu hin dandeenye guyyaa kaleessa mana dhuunfaatti dhukadhee ciisaa ta'ee na barbaadaa turanii. Achumatti mana firaawitti galee bulee har'a agatan xiqqoo haa ta'uu danda'e malee guyyaa kaleessa na dhukkubaa oole.
Bulchiinsi godina Baale namni konkolaachisaa konkolaataa fe'aa. Qabateetiniin deemaatiniin ture Saadiq Haaji Ibroo jedhamu dhuguma bakkeetti rukutameetiniin arguusaa eeruun akka isa dhaqqabee fi dhaqanii erga achii kaasanii hospitaala geessanii booda lubbuunsaa darbuu dhagabaase. Garuu eenyutu ajjeechaa kan raawwatee wanti fuulduratti gadi bahaniitiniin dubbatan hin jiru. Hogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Baale obbo Ashannaa fi Yohaannis waan ta'e jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Sababni maal akka ta'e irratti qoratanii addaan hin baane karaarra miliixee konkolaachisaan yeroo san makiinaa san qabatee socho'u rukutamee keessatti innis jigee makiinaanis dhaabattee karaa gadhiifte warri karaarra deemu ibsaa makiinaa argeeti eeruu qaamolee nageenya poolisii kenneeti. Poolisiin achi gaheen booda namni amma lubbuunsaa darbe kun yeroo sanitti lubbuunsaa hin darbine. Dafanii gara buufata fayyaatti geessanii achirra riifarii jedhamee otoo lubbuunsaa darbe. Garan taane dubbii hiikanii akka qaamni nageenyaa ajjeesetti ololli garaagaraa oofamaa ture. Innis makiinaa keessatti jigee fi achi keessatti sibiilli adda addaallee akka jiru makiinaa keessatti argineerra. Kanaaf namni yeroo sanitti isa waliin ture tokko ammatti argamuu hin dandeenye. Innis bilbila qabu maraa cufatee haga ammaa isas ka hordofaa jirruu fi eenyummaa namichaa garuu addaan baafneerra. Haa ta'uuti garuu haga ammaa bakka jiru beekuu hin dandeenye namni waliin ture isa akka ta'e odeeffannoodhaan irra geenyeerra.
Maatii biraa amma hedduminaan kan ka'u sochii kontiroobaandii naannoo sanitti to'achuudhaaf humni poolisii naannoo sanitti paatirooliidhaan socho'a. Isaantu naannoo sanirra socho'aa turee waan jedhu kaasa maatiin.
Lakki akka tasaa ta'etti yeroo gochi kun raawwatamu qaamni nageenyaa hin jiru bakka baasare.
Mee fakkeenyaaf obbo Ashannaa fi nama waliin jiru shakkinee barbaadaa jirru kanatu ajjeese jettanii shakkitan haa jennu. Namni kun yoo waliin jiraate gaabbiinaatti ajjeesamoo bakkeedhaa dhukaasee mastaawotii fi sibiila duwidaa konkolaataa kanaa dhaya.
Dhugaa dubbachuudhaaf dhimmitti baay'ee waldataadha. Ammatti waan nuti isa arginee fi waan taajjamnee sii kaasa malee waan qabatamaa ta'ee kana siin jechuu danda'u qabatamaan nu harka seene tokko hin jiru. Gaafa dhimma kanammoo gadi sirriitti buunee gareen dhaabbate kun tokko lamaan yakkicha horachuu jalqabeetitti odeeffannoon dhugaa fi qabatama ta'e dhufuu danda'a.
Fakkeenyaaf kallattii qorannaa keessanii amma irratti xiyyeeffattan akkuma naan jettan daldalaa hiriyyaa isaa waliin ture jettan kana qofa irratti xiyyeeffattan moo akkuma maatiin himu qaamolee poolisaa yookaan ammoo naannoo sanitti paatiroolii socho'aa turan jedhanii shakkan irratti illee qorannaan taasisaa jirtan jira.
Qaama kamiyyuu walaa qabatu dhimmichi qorannaadhaan addaan baay'ee beekamnaan qaamni kana keessa harka qabu yoo jiraate abbaan fedhaa ta'u qaamni keenya harka keessa qaba taanaan qorannaadhaan ragaadhaan mirkanaa'ee keessatti dhugaan argame taanaan wanni inni hin gaafatamneef hin jiru.
Mormiin magaalaa Diinshootitti guyyaa kaleessaa erga saadiq lubbuunsaa darbuun dhaga'amee booda eegaleetiin hin jedhe har'allee haa xiqqaatu haa guddatu akkasumaan itti fufeetiin hin jira. Geejibni magaalaa Roobirraa gara Shaashamanneetitti imalullee addaan citeetiin akka ture dubbatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Biyya afaan Oromoo naayil saatii irraa caqasuu jirtan. Itoophiyaan midhaan karaa saayinsiitiin walitti makaniitiin biqilchan GMO qabaachuu malumalli falamaa jira. Teessumni hundumaa Norweeyitti barumsa PhD barachuu jira. Itoophiyaan midhaan akkana kan qabaachuu malee jedhetti GWS gaazexaa Addis Standard irratti barreesse. Jirbiin akka kanaan biyyitti Burkina Faasoo facaafattee iyyuu guddoo biyyi miitee jedhe. Sun qofaa miti biyyitti dhibee illee ni jirti jedhe. GMO qabaachuun miidhamte. Jubeenyutti biyyitti miidhamte tamfaa.
Biyya Hindii yoo ilaalle iddootii har'a Itoophiyaan jirbiillee bittu jechuudha. Jirbii oomishuudhaan ni beekamu akkasuma galee ture. Waan kun conspiracy theories jedhamullee akkasumaan hamii jedhamee namnillee waan adda addaa irratti haasa'eedha garuu. Namoonni biyya Hindii baay'een isaanii qotee bultoonni kumaatamaan ta'an hiyyummaa keessa waan isaan gasheef teeknoloojiin kun qaalummaa isaa fi kasaaruurraan kan ka'e lubbuu isaanii kan balleessan illee qotee bultoota hedduutu jiru qotee bultoonni jirbii jedhamee kan bal'inaan barreeffamedha. Namoonni garuu kuni aadaarraa rakkina adda addaarraa kan madde malee isarraa miti jedhanii kan morman jiru. Akkuma ta'utti ta'ee garuu rakkinni wayii akka jiru nutti mul'isa. Kanaaf qorannoon. Ilaalchi gadi fageenya ta'e barbaachisaadha jechuudha gamoo jirbiitiin illee. Isarra dabarsee garuu kan akkan barreessu kan na taasise yaalii warqee yookiin immoo iddoo tokko tokkotti qoochoo jedhu naannoo keenyatti isarratti illee yaaliin godhamaa jira. Innillee gadi ba'aa jechuudha buru. Inni maallaa dhibeen tortorsu tokko jira warqee. Dhibee sun akka dandamatuuf teknoolojii haaraadhaan warqee haaraa uumuudha. Boqqolloo irrattis akkasuma yaalii taasifamaa jira. Isas eeggannoon taasifamuu waan qabuuf biyyumti nuti ani keessa jirullee GMO'n kun eeyyamamaa miti. Sa'aafiyyuu lukkuufiyyuu nyaata isaanii keessatti hin makamu hin eeyyamu biyya kanatti.
Kanaan dura Itoophiyaan biyyoonni Afrikaa kanneen biroon sanyii fooyyeffamee dhiyaate. didani turam amma akka mittin gara tole jedani fudachu tigaan
akkuma barreffamo korrat argite minister qonna biyya america kani imota biyya alaratto jetu gabasa inni finfinneerra qopese minister qonna america kun matansirra kaen gabasni sun namni beekana kabiye kenye kesinjire waan kanaratti muttannon akajir serisa qawwa baaye akkab akkasumalle qaamni saba civil society ni jennukun dammaqin akkan qamni ummanni finfinne ijolle satif akka minan gmo ra hojjetame laachajiru akkasumas gargaant nyaataf jedame garabiyatti galu namota belani waan kun itti makame akkalata maajiru gabaas sunira ifaa ifatti barreefame namni hud laalu qaba deebiseemmo barreefama saagaa fadubbiftee fittu keessa keetti wanti uumamu tuffii wallaalaa akka ta'e uummanni keenya inni barates inni barannes haala suniin gabaasni kan gabaafate isatu nakka kaase anaan namni dammaquu qabaa kana nama beeksisuun barbaachisaadha kan jedhuuni kananii galgala tokko taa'ee waan sun barreessa jechuudha gaaffiin ati jettee biyyoota afrikaa keessatti biyyi baay'een didanii turanii jette
itoophiyaanis kanaan dura
gabaasa sun yeroo laalu karaa biraa ammoo kan irraanfadde itoophiyaatti jalqabamee jennaanii jedha gabaasni sun biyya afrikaa hundattiillee gurguramu babal'isuun ni danda'ama jedha jechuun egaa kuni gaafa yaadu yuuniyooniin afrikaa finfinneedha kan inni jiru lapheen afrikaa finfinneedha kan inni jiru dippiloomaasiin yookiin immoo namoonni biyya afrikaa adda addaarraa finfinnee keessatti biiroo banatanii biyyoonni adda addaan finfinnee keessa kan isaan jiranii sagantaan afrikaa bal'aa keessatti hojjetamu hundumtuu finfinnee irratti kan inni qophaa'u kana natti fakkaata tokko yaadni isaanii lammaffaan immoo seenaa keessatti kan beekamu Itoophiyaan biyyoota afrikaa hunduma dura buutee waan kana falmaa turte qonnaan bulaan nuti qabnu afrikaa keessatti kani lafa amma bixxillee geessu qabu kani ammallee qotiyyoo mukaa walitti dhee qotu ammallee kani tiraakterii baay'ee hin beenne meeshaa ammayyaa kan hin gargaaramne waan ta'eef teeknoloojiin kun beekumsa meeshaa qotee bulaan keenya itti gargaaramu qabeenya inni qabu wajjin hin deemu akkasumas immoo rakkoon inni fidus immoo qorannoodhaan waan addaan baafamee hin beekamneef miidhaa fiduu danda'a qotee bulaan keenyi qabeenya midhaan garagaraa qabu kana irraanfatee gara kanatti gore jennaan waan kun immoo boru ashalaa yoo ta'e isa nu jalaa bade immoo deebisuu waan hin dandeenyeef of eeggachuu waan qabnuuf waan kana fudhachuun hin malu teeknoloojii kana wajjin immoo kadeemu keemikaalli adda addaa namni gargaaramu waan jiruuf innumtillee beekumsa waan barbaaduuf haala ittiin qabannaa waan barbaaduuf baay'ee sodaachisaadha waan baay'eetu ilaalameeti
mormanii
duranii Itoophiyaan Itoophiyaayyuu qofaa miti akka Afrikaatti yeroo waliigalteef gaafa mari'atamu otoo waliigalteerran ga'iin Itoophiyaan sagaleen ishee guddaa ture akkasumas immoo G77 ka jedhamu immoo jira biyyoota 77 plus China ka jedhamu biyyoota warra Ameerikaaf Awurooppaa Awustiraaliyaa Kaanaadaa ta'uun dabalatiin jechuudha kanas dura buutee sagaleen ishee kan dhaga'amaa turedha waan kanarratti Dr. Tolda Birhaan Gabra Egzaabiyeer ka jedhamu waggaa 20 namni mirga qotee bulaaf mirga namni falme kan badhaasa adda addaallee argatee beekamu seera adda addaallee kan dura bu'ee barreessuudhaan beekamu biyya keenya bakka bu'eeti kan inni falmaa ture isa wajjinis baay'eetu jiru.
Obbo Tashooma hundumaa if maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma fayyata.
Analii gammoojjii guyyuu bahatti shanii namirraa eegan jedhaniitiin olloo tursiisa bulaa hedduu walitti goggoodaansisan. Laf kiiloomeetirii 200 caalti keessa nan bahu dhoowwanii ooguruuf waan hedduu irraan buqqisanii laftaan makiinaalleen keessa hin bahu gabaayee dhaqachuuf midhaan qarqaarsa mootummaan nuu kennuullee argachuu dadhabne nami beelan akkamaa jiraa jedha horii lafa. Bulchiinsi immoo tundhadha ummati baay'ee mari'atetti laf nagaatti ol godaanee jedha. Lafti aga guddaan nami irra godaansisan jedhan tunin hana gumee eldallooti faana liban fa'a. Warri sodaaf jedheetiin maqaa dhoofatuun akkan jedhee laf nam keessa godaansisan jennutti.
Gumii eldallooti faana liban irra godaansisanii jiran fulanni qubatu. Kiiloomeetira iddaa fi wayin ballattii jechuun naannoo irra godaansisan. Humnaan giriifaa, humnaan baddanafaa, bulbulfaa, adaadii boqqoolaafaa, gurfumfaa, ejjo ci furaa rabada san tan oo ruqabu taama oo ruusina kaci badel
yo godansi samaan jalani godansi
san cene qallab dani cene wakin dani dani ka darra godansi san ori nenni ka bqara yu pandiko so kooni dikooni ga bakhana mla foli ridde da roba tan ayu mori ni jola fu yu ka ukunda de majira wal kamar san din birti sawante
am ardan ti godansi sanes
ardan ti godansi sani ala gumi wal dallo sani magala dama de rasuni afan sani masani afan kan bi kaci kubsi sani warana motumma marse kaci tu matu kubasa dandi boba maka gaddar yin la tafkubata burbur bakira yin la tafkubata maka guba bakira yin la tafkubata dambi bakira la tafkubata bidda tafkubata fa lawara ne jirtu fa yunda umati marse kubata ku wanni mi sorata kole yin jirtu yo umati wan kan gafa tulle chenen ka sanin mi tuti dani wanni hamtuni amma sana matini belan nani gaddabe eddu
gafa sanin mi belan gaddabe je tu yo
o bidda bartan ya ni belan gaddabe umati wanni mi sorata kole yin jirtu yo umati wan kan gafa tulle chenen ka sanin mi tuti dani belan nani gaddabe eddu ogen ni makati ka be to kunjira bagajja jida arero nani jereni ma tigar saddeeti gaba haajin gara afuri gara chanke saga gabde jirti char kole boru roba nani jereni ma tigar sagali gaba nani gar sadi belan gaddabe halleni badasa galgal wona meleni ma tigar ko to ko gaba nani gar shani gara chanke saga gaddabe wulri yanati ni yanan kada da wasu gurati ni ita kanina kana ni dubbur sani kare mbane oriyum na kati kaltiti ni nam sa malkan da barshi sulle ni ngiru shane kaltai wan jira ni horin tifayu la kameti ngabasi wonni galme ni sa motum babir jiru wan ta de midan faja fat hun da yur rafatani wonno obru fe satte je sangare san shane ida yino obru fe senu obru go ga fel de se gara dalle se akasumatti duwai rera tafetti ni midan kana san kai jiraju
nami wala khaysiya wala khaysiya tun ga jibi fan jira nami ga bayar da kacu la nami khaysin cocco wuje tatan
ya jiba kokulata wonne da ninjir tu sunin demu yojja tin arre fatte denteni dan bi da chulo kisi ado kashi ka basin ne umaki fula wabu ta tufu yun kabu share ge sitara ne mirani umran shi da karsa san share ge sitara ne kokki to tor ka ba ta dabru ndan bet are are la kisi
agiyomi akan walta godan si sane je dan je chun kilometer 1500 na sayar ba sane je agiyomi dan agiyomi akan godan ne
agi ful durati dellem ga banitti ne mate deva girin jiru onne ne manje na shane fe sa basa wanje na kan dubbatani
yom jana ka ba wankan
ya jidu kuma ngutin
bulcin siga fatani horta wujirtu
bulci si sanen ka sanen ni tuti san karayi sale ya garu jirtani sin jada nami igala dubbati yin jiru wana kashi sane igala nami furu yin jiru nama kan ga gaba kan tifa jidde ti manille uba nami sigala gaba ma ni kolle ni jiru midan fani kuma nama gargal sa umata ge sukhan dabrani ni ila umata kinani nan jiru godin guji ba kan har kallafa goro dora asi biji likalle sunu wajjo de fanna gurra era wajjo genu edin guji da han kete fulan nani dan girin girtu fulan nani wasin guda sisi nin girtu de wani sunin foye la fira da mu fide mu girnami da ratu kofa niyo
nami kunin lane ollo shane la fira ya gani jarane tin oni sane khaysa ana gumi wal dallo khaysa afan kara arda dan bit ko si sanya
gara dan bi gulu agaro lan ma garu lan ko si sani alkan motuba wara motuma noega usuni khashane ti shane kallabdani kankara ra gudan tani akasit motum mane gamtani akashane ni kallabamne injiran
wani sanini matan kan kai jirtu san
sene bi zina ta yu kallaba ci daddabu ci birrechu nan no suriki argire mbe ni sene san da nan sunu yu sun san ta fitin be ni
nami waltin dan du jadani nama kana ne rakkat fa wa bi tacu daddabba e anan bi surguracu daddab nam ga ba da kacu daddabba wan murkana wan gar ta kabda
tani yu nan ma wata ya kas daddabi he sa tokko tutu ni sa ci gar nam kana inne ni la kubnu ni da men ni nan no ku mata gudu batti ba ka nan daddalaci da nan jiru khanya san ma ci sani tibitu dan dan jiru
amma wulci sana gumi el dallo lafshane egu jedane ollote do fan karagu dansi san kessa namdu bisojer abu kalibati shane kallabden jedane ollote do laf kilometer dibito ko chan khaysa wal godanji san jedane sani matan nami gabay da kacho de ise midam mohum man karkar sabiya erg fakena robi da bert khaysa yo bulchin sat jiddu gurgurate jedane sani matan lono lanka blakanite galmenar ko mohum majirti arda ma derat fakena nami belan kagagabe yun jira jedane makadani bibatan wonni sani ni matan kun jirti abuka kire
gafa ana nagum qaba rakko nagenya tana fes jira amma kane kana wal kabaddi matniyana kane gaga mama fes jira to tise gula fakate ku batsundra ummatni walis deve ku batsunin jira
ummata tfele ku batmo isan ku bsis
ummata tfele ku bat yuwi liban tae naga kana wal kabaddi rakko awasumma isirgo rakko jiru jire nisa irgo kana ni tae lali mariate akan sarko sanjala baudan de nawan yidu yo wasdi anne naga kene nu eegganne taate rakko hakke sabon dandeena bifammo fafataane ku banna rakko hakke sabon dandeene de yidi bani taaye murte fake arda timurte fate ku bate akadu fafate ku batirra
lafti khaysim bayna jaran jirti rakay masmar jaran lafti na mi khaysim ban e kha kilometri di bafway khaga gumel dallo khaga arda eddu khawrani khajjo lafti kasin jirto
lafti kay masmari khaysim bayna jaran jiru
tamanje dani jir
awakni saisa namisa nanno sankesa sifate garu fuze hu takjiratu wannu matni godmale wanni nanno kunin kay masmari armachitti tayna mi fayti najatin jedame motum ma mutay kha min jiru gambe hu
wanu matbulchidu ardama dera khay mant jedna mi belan gaga gabjira yo khana mo nami guddo be
amma rakon 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 amma ummatni arda jirra rakon agenna ti fu bukaye bakto kotto jadu fu islaatu akra konjir tuni mu wekama
taati garta ka kampa fakenna rakona ta garta ka kampa fakenna
fakenna marda arda madira rati
aha
am putum kana wal kabat bi akum waduri midani tusachin ummata bakuma barba detti fula batetti ba ufgalu fi rakon nagawan jitu fi hundor doroma dor kamera
tun arda madira man tijraje trefu arda
kana fam midani ummata ti wal kabat bi wanni awakhir ratajajil argatu wal kabat bi bekumsa anati ni bekame ardam ran sunutige famuti akan sunu barresine fula midan tigalu mala nitigala
ardam de ramant tijraje tanami
bela ardam de ra tumber jitun jidugara fi
tunami bela na ciwata fan je tun gagagfano wanni
ardam de ra tigela angagabe dasunini amma dubi sanan ardam de ra tidufe dar gurati du warrafagat
midan karkar saruf makina jafa robi gadda bartfa garna gelle bononatin dabrani jannani jiddu gurguratani jedani dar moduga yohana katgartet
midan gargar sa nagelle dufani jiddu turguratani ago de fannu hukamnu tukunini dara
farda khisan ke sagamatam nami waltgodan sisan olla hagamta la fagamballa tardagam
eddu fulanan madilla kusana ga sinde tundalau
jechon
daru umbatni yubli bani tay murtefate ulammo eddo nagen na sa fi jirtutti kutumi jira kunilammo agati bakkakati wan jiram da sa wan atan kamle fa bin bitin nan da
gar khisanen na mitana shakame kin dan fana kana min unjelutti fulatti danu da bani manen barno ta fa fuladdun na midani jedani nam shakitan fulagami titan nam shani tani shakitan
ulanam gar gar kana mitidani akase tru khaf nu jirtulle namni to atamu fiati dile injira anammo lalame kulkulaye erani namni gallati fawa jirmale akam jira maharati ha mannida tadabe fulagar karatna bidan dan kun na gubisha ana tai lasan dufetti inir tuwan sun dugar rafago
tagamana chutu yayu dagen warre la famo wanda matkab akunu bullala argajal
ma dunya wan kan bete qamanu rajikala ate kuma tu hukuma tu fakka yuwan kar ubetti ni akwanu kuma ta hayra sa tu mafi kuma ni duru madama tin dikirsa sanan du manne lechi barbat
wada manun gala sai sanna biyo ya fanoro moja kaso jirtan hospital na gamte hore ummati buseni hare sane huje jirani jira buchin hospital kana hospital hon ganne sagal ta mandura tu jijal kabe na kor makan work
ummati magala na gamte hospital specialized din na gamte boggota sagal ta mamboda ofinare fate ta jajilaf ol fate jedan hoji gigisan hospital cha doctor tariku ta dase yadni hospital specialized din na gamte arum sukun e samadde doctor tariku nde bi kabu
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಬರ್ರಿ ಇಂಕಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಗಲಾನರ್ರ Sanjiksa tola fa alarra kendesan. Panjalan ni sanit pematani jarat bonsu. Alarra sanmo kontineri toko. Kalana ra dola rikmo sa tumisati wul musim ini. Amma gitu kana mo Dr. Manuel Gugana. San proses gula jiru kana alarra irgaju. Sangka fadita milama kalana ra wuyay tanjiti. Panas sina wukka sagal tamaki sati. Umman ni magalana samke kisa. Alajuan radio juga. Hospital butuma butut ofisani tiarifatan.
Harumsa hospital specialized din rekam telal. Ses mira tajajalam toto berat umame. Akastirubbatu Dr. Tarikun.
Murasa waktu telal te, nama foto tikok, nama kisah tayu bersenang, nama tu kecil, nama tu cerita jadi penting kesifat. Dua berdua cerita jadi lalai garu, maka nama tu umfa, mana yang kata lebih cepat. Acin jatuh, acin faya aku dina jira, acin dokter roli acin tali kalau ni kecil, acin mo alam ayu apa sih raja. Ada jika yukan jerman, acin wan ni isan ya dini kuda, wah mudah nama raja pergi sebab nama tu kalau kisah tuan tes, umman ni tenan wali tu sih. Amma garu ni kan salah tu, mora butuh kesi beri dah, nama hawa ta, enam ni foto tika, lebih green ni dah, alum di cirami, ansalal le dua kasih tanduan jadi, amma lebih tanduan aku beri dia, ego tanduan aku beri nama kita ni, tuinya kesan apa yang mau fikirnya jadi sukan ten, alah raro fani nama dah nama malik, mana ni euro gak bapa tanya kita semua nama malik mana dia, ini tu kan aku di, walik kasar tu, kanaf, ni euro mata ulal tu, gak kita tanya tanya, bowling kali saya sakit, jadi turun malik, dah mana kini kanu, bowling mata kesan wajah aja, harus menjuf, benda malik aku menunggu si raji kan aku. Saya kena beri sesuatu. Mama ni dah million of sama, bagi million aja sama kan. Itu kalau sana bagi million sama kan, tahu umman ni pun boleh. Kita tu dalam angkan butuh ia tu kau tu boleh rancipin. Ambil tiga sini mereka semua tu curian tak. Orang cendera ni mana beri rumah gua curian tak. Bagaimana ni beri dia mau kau cepat berbuat tadi. Mana sih jangan beri rumah gua. Tapi sih tu nak angkat dia curian tak. Tapi sih tidak berani curian tu. Amma sahaja sih tu muka nanti biro saya orang yang rasa ni. Do cancer centeri, aging centeri, dialis centeri lah halal lah aja. Jangan mubarak aja kita boleh cut. Jangan nak oleh sirih dipalam maka tu terapi tu murabu sama aja. Aku makan mu specialist centeri. Ah, biang saya akan jengkat tu malu ayam. Kamu boleh injil do lah aja. So, one kiu mana?
Kamu leh asa gara gara. Harumsa hospital specialist ni lekam teki sedi. Hirmana thay sanifis. Saganta galat ifanna kali stas famin. Bekam tingke nama udakan doktor tarikun dubatan. Kanti bam bulci sama galan lekam teh. Obu beri sultan azgin. Hospital likun haladur turu teki sabehira. Kanafa mu kamu leh galat ifanna mu kaban tujra.
Bakti hospitala kana bakti fi teran foli dada memanggashin fi maka hospitala ta egaru garuma gudda kani kamde kandam di balale fatu ture arra ragini yomulallu galata ummata magara na kamde dando safi alatto ta dando kana di ala biya kesa jirata ni hata u management ni hospitala cha abadi hetu anta ba e initiative visa for the sochote resource mobilization is the jete basi motuma oto baye kodatin hoji gudati hoji kulkulina karo sasarat wa baye keset wani rabata mukabuto jeta nejira wanda magamachi sochu antumani management in hospital cha epikabate ka e gamato kon umata kabate kanati grati ogesa kapune hatinu dese vi abandu salche mali tua kanjara musala ta denno kodatani ka ani hati dese ni sabte ji sagal lubatte sarka karannu ke malu rabar badi abandu salche malu rabar bada wa ni kunar kanjara mu yadani ka ani amma yo ilallu hospital cha kesa bakka doli daimani bakka namiti
kamule hawasa hirmanna thai sankisa dr alam sai taswa gamada santoko
hospital ile kamte jena sai yo ilalle bi yo kana ke sati salam mata di jada ma hospital mini likisa ke finge juru tutur samale ore kan dursani ye rete lumma ko shinna na den makina na tegu de de ananta e fi be ko su di shon ke sati cha durani bakir hospital li sana la namiti ta e iti gamadu tu sarkisa mungkin abatani kulina mana sa na magamachi sa tu fi wakasa tama ku dibiru amma edi swedish munni ba ani kada de ni male gudina wata kon ka butore yero ba yenni biya la ture yero lu fe duga hori du mahlo ni okan ni barde okan gangille achike sati fuda ni ya shi la lu da fuan da ji pisi su kan ma kana ilalle ega yede nyada kesa jiran na ni shi wata kutane hori kan ne jinni do kan ti fi gurra so yespan ne kan ma ke ne kan ne jichu da wan ke no tin no da ku ma che ku ma chi ku bai bu da mi ti ni riya te ofisa ti of gargaru ka ba kana mu su hun di ke ni rachi wan de ke re wan gu ma chi ne wali ni jinni hospital ke ni kan cha la yo fo yespan
abba gada godino lagaba aswa ka beda ga mai saniti erga hospital cha rum sa mai bor jijira ma jira jada na kastiru batu
ni kan andura yero da kallan le Baik sekali sejuru wanita itu ada itu le itu ina mai itu le itu tu terus itu kena. Encan baca si tubun mani hati tu itu le itu khusus tu aja sah tu kuba caram tu sah kena. Kesa akat orang ni untuk tu dah kehilangan itu orang tu ni semua mata dah kata ni nani mani kata untuk mata sah ni
ቤቲን ካንቴኒ ማንኒ ነማራ ቢፋራንቲ ቀለማ ደዳ ወጩነ ደዳ ያው ዲዳሜ እንካኔ ሲሞ ማንኒ ሃራ ቡከዳኒ ሲሞ ይጃራኒ ወንቱን ድንቱ ዲገኔ መንከናን ሲኑን ድንቱ ጎደኔ አማማ ማናያዳ ደፋከ ይጃራን ፈካቲ ኡመተኬኛ ባዬ ንቲኒ አደጋሪኑ መንከኔ ተጋጅ ደማጅራ
ራዲዮ ሰገሌ ሚካፍ ናኩር መልካ አምቦራ
ታራታን ተብሮ ይተወልታቻን ነጋጀን ነገ አንሶራ